Enyali maunde sapo ejoy leru masu dubu jinaji dide sapo jenay kibaruji mwane fulfilde kwa minu Omar Hama Janga ntaon do dandi studio kalangu nani kwa kibaruji. Nani depite jo goto bile di Niger do Twitter umani komite internet hali ewide kwa chede jahale depite bile di Niger beidamam. Dundu wadi ko nimpe uro dakoro nde rezio maradi puti halde do mwenyu. Nani guru puji didi nimpe bejude muntawade bareki nimpe doenda hande subaka owani ko polisi jipeji nodi hoko be habaruji batte holu debe nimpe nder kibaruji mede mpamti na umu. Enjatana tenda arleta nder region Agadez dumwani to kantini to sukape bipe durope nyaminte sapo ejeti ko sarusi kawjude jande jipamaritmo arlete wan hawji to enda kanyi wani ya termende pindidol ko Alassane Kouzi Mohamed gonde jangal lindi kori jam hirtema yerno kaliran nomi on e der ko e kibaruji meden ujunaji sappo yaade laso der leedi meden Niger le Afrika du ujunaji woygu yaade lasoji tatu e sappo faande leede duniyaare du ujunaji lasoji na dum woni ciede député be jahale leedi meden Niger ko beyda yeruno Abdourahman Oumarou goto tawade der député be haliri dum kengam do internet ko wite Twitter do bay dugol gol doni wadi ko bibbe wuro d'accord der region Maradi Kali e wide ko député be benno kani buitane dum dodi Adam Oumar tawade ton nani ko yottite wobbe der ma
akazai nay dum watto ko wi'e député goto nyallale leedi gollal hokke ujunaji nogay taydu konna loktorojon don wala no joodi no jeewa nyawdo wi'e ujunaji hokkete ujunaji joodi konna loktorojon hebata ni tamane député o enna kakkase warti fu wakkati mo kete ciede mudu ay waddu kanko député o ibbe le ni subima watto
amma ban akama talaka
kabura allah gam minen kay min talkaabe min beede ne ciede diyan e hite toy hala tawa der mun
ina adalci shi
a wannan qaran bamai
a be danon mabbe gadangongol minen min jamra e mun fa baka ko be ko kete dum wala hen sayto be beydana kadin minen cubi be fa be gollana min fa amma ko mabbe goni be gollana nyaloma fu ujunaji laso duudi sanne demi den keba be buitane fay ko be kokketene arande dum deni ngonga no yida kay
an so gaskiya
hande maunde o woni batu mane biya sapo e joy leru mars dubu ujunaji didi e sapo e jena batu nyalande itanande leede duniyaru do sodobe ko nyame Roke yatu Abdourahman bandi min goto ye yewtide bibbe leedi Niger wabbe sodobe nyamduuji hano maro en kettine nane ko be kali
min mi jon jabetno denne ko nyame am funo jadi ba maro am mu nyamammi no jadi kilo makko goto keme tati woni balle didi du o wadanta kam denne on gi ko burna hano am mo wala bawde hoya
sodani shoe en aubergine en e tonkaje kecce kulli ordun kewde hande de ka edun woddam seeda ko laati der leedi men dum wadena haani cedde buyte sanne
Nani hande subaka woni ko polisi ji peji noddi hokkobe habaruji batte hollude be dum woni groupuji didi tumiraadi der bareki nimbe dum duuno nimbe dido go nangano do nayo tumiraabe e barol bi leedi Niger gon illu nogay e jeetati yaade nogay e jeena October du ujinaaji didi e sappo e jeetati lenyame ciagal mun non ko tata gon nanga tumiraabe der barol lumojo mawdo bi tedo al Mustafa Abdu inditirado tagabati mofune be mun dido juude mun tawa le mun latibe wadi habbidande nimbe tata gon latibe kambe dule bidda bonda ku ni ngoni e irdo e bandu kanyu wadi ko mbiya Musa San ye yewtidi e Mutari Abu kalo do inde police ji leedi meden Niger
le premier cas l'assassinat du sieur
arande ni no wodi filla barul gado dawda der jamma laso e jeetati yaade laso e jeena lewru october hitano dub ujunadi e sappo e jeetati police be pj tayikake kebi himbe nayogo be juudam en tawa der barul makko e himbe dido gom tefaabe noddi hettinani amma be doggi be dilli denno wodi fa handen filla barul al Mustafa Abdu andirado tagabati laso e jeegom yaade laso e jeddi lewru december hitano dub ujunadi e sappo e jeetati siwtube makko dido gom nodda ƴama gam juuɗe mum en no tawa nder barol makko. Himɓe wawɓe ir golle bonɗe ɗe luwa ƴuwi leydi Togo gari bari mum. Ɗum ndu waɗi ko fa hannden polisiɓe PJ gatta jeyi toon lume gam taykowo ton. Lume ton polisiji ɗi keɓi ɗi leydi Niger gom. Mo hemun cukaɓe ɓe ɓaggi ko keɓi himɓe ɓe. Tato ɓe to du bani ko kana ɓiɓɓe leydi Niger taykake mum en no hen.
Soggeji jeegom kamɓe woni ko maayi ko nder maɓɓe no tawa capitaine goto. Ɗum du waɗa kenana nani mbiyen ɗum du ɓiɓɓe bom ku haram kamɓe gaɗi hippitere caggal juura alarbare nde to endan tumu région Difa. Yeruno bandimin goto tawaɗo ɗon faminiri ɓe ɓiɓɓe bomɓe du soggeji kawjiɗi filla ndenagu keɓi soƴƴitideɓe toɓe joppi loore maɓɓe goto kaɓe gatti ɗum woni jaɓe puttoje ley mun ko caggal no soggeji leydi meɗen Niger garno loore ka footi yeru nomin keɓir habar on to soggeji tawaɗi to enda. Nani mbiyen Birjira fini hoorejo gouvernement mo leydi meɗen Niger illu alarbare nde imo tawa to enda nder région Difa dow lawol Fulatari. Ɗum woni ley département mo Mayne Sorowa to o waɗoy batu jonde jam hakkunde nimɓe dow potal e wartirde hakkillo fokkingol. Caggal mu non kanko goto o Birjira fini o yahan to enda Mbala Nukur département ungurti to batu wongu. E jiilaki makko kiido ni kanko hoorejo gouvernement o heɓi yidude heɓiɓe gallure Difa dow fingol namaɓe lawan Bukar lilde min ɗo illu Difa.
Mi yi'i kono hani mi waɗa ɗo kalden ko watta mi heɓa habaruji cakantaraje ɗen. Cakantarare de nder ko wonno waɗa hemum duuɓi bittiɗi ɗi fuu no tawa nder hakkilloji himɓe sanne hana himɓe leydi du tan. Miɗen gondi e himɓe Difa nder saɗoromaji fuu ɗiɓe tawda. Himɓe leydi du fuu no du'ano on ko watta hakkillo fukkingo warti nder cakantaraje meɗen ɗe. Gam mi tabbintina du hakkika habaruji garoji to amin ɗin waɗi min e hoore am mi wari to moɗon. Ko watta en fuu en joɗake en keɓi mosola saɗormaji cakantaraje meɗen ɗe.
Noni ko wattoni ɓe ujunaji keme ɗiɗo e capanɗe joyi kamɓen domi wallirede to enda nder région Difa tawi du ko watto ujunaji laso no ferowan yaade yeeso gam batti Allah e bonodaji ndiyan toɓele ko waɗoyta no fedde hawjinde nimɓe dillo anɓe nder duniyaru wi fa hande kenga do internet. Yerni no fedde nden haaliri fa hande nder jipporde nimɓe foroɓe nde mawne de mayna kaderi tawande to enda le commune Chetimari ko tanibe ujunaji sappo soƴƴitaɓe e feroɓe ngari nder mum. E lunder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e tati fedde leɗɗe duniya hawjinde nimɓe feroɓe wiyetede OIM e walloɓe gaddani ɗo enda ɓe nimɓe ballagaji ana ɗuworɗe e guineji yaade to nimɓe tampuɓe nder région Difa laatiɓe ɗuɗal mum fuu kippitanɗe Boko Haram torre ɗum en. Nani nimɓe fuu ɓe ñaw ɓoylow daɗe ko wite menen jitte nanguno ko jaara nder nokkure to ñawtete to enda miriya nder région Zender jamɗiti Basi Fuwala em. Yerdu nino ardiɓe lokotorore nde kaliri ɓe mbi ɓe jetti sanne gollidol hooreɓe hawjiɓe hawdi ton yaade pelle balliroje gadduɗe ballagaji mum to enda nder département. Kettinenene ko docteur Tinaw Amadou mawɗo lokotorore nde wi Rufai Ousmane.
Actuellement nous n'avons aucun patient.
Dar wakkati mo kaldam he modon o min tawdaka nyawdo nyawgu ba goto oto amin no nyawto hande miden tawa der beedude pirtol ko e himbe e jewtinaade cellal himbe du ga nyawura bo gu to wangitin kaden. Ko watta nyawura bo gu to wangitin kaden heba du illa goddo tawdama alama nyawgu wadde do ko yawi loktorore yettore alla du ko ton miriya wala nangudo. Miden jetta du perfe amin o ga o waddani min balla sanne ko watta nyawbe be kebama nyawta ana du kanko tan meruɓe ɓen du miɗen jetta ɗum en ɓe kokki ceede ko sooda safari ñawta himɓe waɗi du fa hannde pelle ballirɗe
contribuer aussi.
Nani mbiyen bako dekkugol junngo dow ɗerol waɗa illu nogayi octobre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati caka dental syndicaji golloɓe leydi Niger e gomnanti faddundeji no tawa nder mum fa hande yeruno ardiɗo dental syndicaji on wiri. Kanko ni Saibu Tankari o haali wiide ko kulle kewɗe nder ɓeɗe ƴamti no tawa ko waɗaka fa hande. Gungu Mamadantani yewtide e makko.
min gatti lebbi miɗen ƴewtino min gi'a no waɗe ko mosolo kulle gon ɗe min ƴamuno illa hitano duuɓi ujunaɗi e sappo e jeɗɗi heɓon. Min keeɓi naral caka amin e gomnati, amma sappo e goo lewru du tawaɓe dow inde amin har ko darata joɓol ceede ɓen bi'i ko ɗereji amin paddama wala du ko waɗa. Min burtake min kaali no woodi du filla fa hannden yoɓude ceede golloɓe gomnati famarɓe, no woodi du filla ceede safare de fedde hawjine fi o fuu hani fuɗɗude woronje e goo lewru janvier hitani duuɓi ujunaɗi e sappo e jeenayi. Miɗen tawda fa hannden filla ɓuytude ceede e sansi joɗɗinol nokkure worre ceede noddol cellulaire. Miɗen tawda du fa hannden filla accol ligaku golle janginol e loctoraku. Kulle ɗe du fuu caaɓi komin gaɗi noddol kokkol habarugol.
Nani alarba o lattol baal pelle ɓurtude ko leydi meɗen Niger waɗi, kanƴum waddi ko AS police mo Ñamey yehi jaalo ake toyenda ako kana FCM Arlit, ɗum woni ɗiɗi e ɓolem ni fahande toyenda Arlit Irana FCM Arlit kanko e Sahel SC mo Ñamey ɓe keppodiroye, ɗum woni ɓolum noni. Nden ko ɗo enda Ñamey AS garde national mo Niger yehi jaalo espoir FC mo Zender ɗiɗi e ɓolum. Nonni jango asawe noni sappo e jeegon lewru mars to enda tawa JST no fidon e AS Sony Depp mo Ñamey. Ni ko ɗo enda Ñamey AS Douagne Kandoka ya fidowa Zangorzo FC mo Maradi, alangal ley Ñamey Rancing FC Kandoka no fidon IS Gendarmerie ni ko AS Niger ASN Niger Kandoka fido e AS Fan. Fina tawa jamu e challal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
yute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi, hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi, keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi.
Studio kalangu yaadu leydi Niger.
Nonni en garta yewtere meɗen pindino to sukaɓe ɓiɓɓe duroɓe ñamminte nder l'école, ɗum woni wakkati jande ɗum woni mana ko wite kantine. Sarusi kawjiɗo jandeji pamari mo Arlit go'aɓo kando ka kantineji sappo e jeɗɗi, kam woni ko hawji ko laati nayyi ɗito fuu no nimɓe laatiɓe jooɗiɓe nokku gotuno. Ɗiɗo kantineji ɗum woni ano pelle walloɓe witende PAM, kamɓe projet mo leydi Allemagne biyeteɗo GIG bakka gomnati leydi Niger, wala hen kamɓe gonno balla ɗum. Ɗum ko sabi bandi min Alassane Mohamed Kouzi no tawaɗo ton yewtidi Amase Fun Zurku kawjiɗo ɗi kantineji mo Arlit.
Kantine kam wonto ñamdu cukaɓe jangoɓe defete, ɗum ɗum wonno walla sukaɓe ɓiɓɓe duroɓe he woɗɗiɓe jooɗo janga. Amase Fun Zurku ardiɗo hawju mangajaji ɗin ton nder Sarusi jandeji pamari Arlit
1.
Ɗo enda an ɓiɓɓe duroɓe kayen woni jangoɓe amin, saroɓe maɓɓe wona jottoɓe nokkure wotere noon Allah ɓe jaaha ɓe jaade e jawdi maɓɓe ɓe tewta durande. Ndene no wajibi laabi koƴe koto ko tawi sukaɓe keeɓi jooɗe ke nokku goto jangi, wonno wono koro ko wiyete kantine ko waɗa ɗum endan. Ndenen tristaɓe kantineji ɗi endan wakkati fo tawre wono ko ñante heɓe sukaɓe keeɓa ñama janga.
Irseɗormaji ɗiye tawda ɗon
nder duuɓi ɗi caki tiɗɗi andan min keeɓi caɗale sanne, ɗum du konda har fila rafi hono ñamri ko tawte le kantineji ɗi ko PAM waddan no walano wadda.
Oɗon andi ko saabi
PAM e hoore muɗum no wodi saɗorma sanne nder duniyaru, minen kadi ɗum ɗo min miili.
Nder kantineji ɗi no heɓo ko waɗa pummari bottari e hirane cukaɓe ɓeena?
No woodi kantineji laatiɗi ngala no kebbina ñamdu sukaɓe ɓeena, ɗum woni waɗnaɓe ñamduji ɗiɗi ya tati le ñalowma. Ka noon woni no woodi saroɓe sukaɓe wonɓe ne wadda ballaga mumen eɓe kawra kawra ceede ɓe gadda ɓe kokka, noon e hoore muɗum waɗay ko ɗum heƴi.
Ndenne refi keƴoron ñamdu du no haɗa cukaɓe ɓe warde jangana?
Ñamri ndi endan wawata heɓede ko heƴi, ɗum saabi sukaɓe ɓeen he maɓɓe fu garta e wakkati fu wakkati fu jande, woɓɓe du konɗa no yoppa jaati jangol ngol enna, saabu joomum wawa jangude reedu ɓoldu nokkuje gondu no woɗɗi e l'école on, fa joomum immo ñande fuu laabi tati no yaano warta l'école on, ɗum du konɗa ayi hoyande.
Gomnati ne ɗum woni balla mum ko wonno wadda
no woodi kantineji laatiɗi gomnati o kan jogui ɗum nokkure gondu fa nde gomnati on no wadda ballaga mum e kantineji ɗitoɗu, kam woni ɓeydanaɗi kulle ko jaccinɗi hono li'or ɗum e ko nandi e muɗum. Minen du ko won dow amin woni min pirta ko e saroɓe sukaɓe jango maɓɓe wata ko tawi ɗum watta junngo muɗum heɓa ɗum waɗa fa woɗa to ɓe dowama wakkati fuu mballaga
ƴotogo.
Ɗo wonta kibaruji meɗen Fulfulde Tilly kirtanto jam hirti.